iye ikonywa nikech wawacho mwang'eyo kendo wanyiso mwaseneno to nyiso ji ok oyiego nikech mawuok e dhowa ok beyonegi to nikech waneno mabor to onge kaka wanyalo konyo nikech kata dawuo gi dhok mag ji kata mag jomalaika to ji onge koda gi hera achalo kamula maywak kata olang' migoyo nyasachwa wakwayo ni iye igoye piny kod ler machalo ler manigoyo godo wang' Saulo kane sando jopuonjre magi nikech Saulo nosedhi kuom jadolo maduong' mondo omiye barua mondo odhi godo e sinagoke mag jo Damesk mondo koyudo joma luwore kod wach Nyasaye obed dhako obed dichuo to omak gi otergi Jerusalem mondo odhi omigi sand to Saulo nowuotho kanochiegni gi Damesk nopo ka ler omenye ler maduong' mi nopodho piny kendo nowinjo duol maduong' ka penje niya Saulo Saulo isanda nang'o to Saulo nopenje niya in ng'ama sando to Yesu noduoke ni an Yesu misando kendo nonyiso Saulo niya chungi mondo iya malo idonji e dala eka nanyisi gima onego itim to nyasachwa niparwa kaka niparo Daniel e bur sibuoche aduong'o ni yawna akwayo ni miwae
Hey, can you wait here?